download kupitia smokemziki.com.
Wakunitaja kipara wana man
JM
au wengine wanapenda kunita kipara jaiba, wote kwa pamoja mnasema
awe
we meneja Sandra sambamba na tajiri Klongwebo, msalimia huyo direkta kako kako kakoso
umejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka niache umbea. Mwenzenu mwaka huu nataka niache umbea.
Kama kijana nyoka kaenda Kongo kufanya show, na wenzake tisa kaenda Kongo kufanya show, na mimi kipara nataka nikafanye show. Na je nikienda nibebewa mbea wangapi?
Mwenjipanga.
Lampepo, kanunu maeti, na mimi skubali nataka nunu wendege.
Uwejipanga.
Uyo kicheche, kanuka kwa baba asma, na mimi skubali nataka ntoke kwa bebo.
Uwejipanga.
Nikipata era nataka ni muoe Zuchu, alafu daimondi kuja kwangu marufuku.
Uwejipanga.
Mwenzenu mwaka huu nataka niache umbea. Mwenzenu mwaka huu nataka niache umbea. Ila Harmonize,
we tajiri ete nasiba na nkusu.
So michongo yangu jamani nimeacha bia, we mambo ya umbea jamani sitaki tena. So michongo yangu jamani nishaacha bia, we mambo ya umbea jamani sitaki tena. Nishaachaga, nishaachaga, so michongo yangu tena nishaachaga. Nishaachaga, nishaachaga, so michongo yangu tena nishaachaga.
Mambo ya association, generation, congratulation, question. Vitu by fashion, Ashley production, association, fashion. We producer, Miss Commander, wakamandishe sasa. Just to do it, mambo ya fashion, Ash. I'm sorry. Mama kiss neki boy, kiss neki boy, jeza kiss neki boy, kiss neki boy.
Jeza kama ntani, jeza kama ntani, jeza kama kakosa, jeza kama kakosa. Cheza kama sana, cheza kama sana,
cheza kama kimu, cheza kama sala, cheza kama seki,
cheza kama mwaga tobe, cheza, cheza, cheza kama chibu, cheza, cheza, cheza kama mbwela, cheza, cheza, cheza kama zumba, cheza, cheza, tikisa tena dada, mama tikisa tena tikisa, tikisa tena dada, taka tikisa tena tikisa. Tikisa tena mama kwanza shinsho shi dada, shinsho shi tena, shinsho shi mama, shinsho shi tena.
We nyumba makufi Zanzibali na umeme, we kama unabisha panda boti ukayone. We nyumba makufi Zanzibali na umeme, we kama unabisha panda boti ukayone.
Smokemziki.com.